Van Tete from Tanzania, a former into North Canada. TMK. Van Tete from Tanzania.
Engine Records.
Yuma Nature.
She the daughter.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Taka nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Bwana, it's 7 in the morning. Ulikuwa wapi, you know I love you, but this don't make me happy. Ulevi make it act crazy. Shin want to stand on one foot like you're lazy. See you on Snapchat playing with other ladies. Don't forget this is where you got your babies. Ukirudi nyumbani, please come straight. You know I hate it when you come late, yo.
Duma, duma, duma.
Duma lecha.
Pombe na ulevi ya chana nayo.
Yuma yuma lecha.
Bombe na ulevi ya chana nayo.
Yuma lecha.
Duma duma rudi. Oh oh. Rudi rudi.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Taka nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Naomba msamaha mama, nakosea mimi, makosa yote ninayofanya. Najutia mimi, tizo ni stress tu. Nakosea mimi, lakini nikipata mawazo mazuri ya kwako ntatulia. Wakuwa nakupenda sana nganga, ntatulia. Ipo siku nitaacha tu kuku kutumia. Tumbeane baraka hekima busana upendo amani itawale. Hivi sasa usiku mnene umefika mke wangu, naomba tukalale.